ब्लैक हो, 5G CBO,
kila ukweli sio lazima useme, ikizidi sana lazima ufunguke. Nilikuwa dhahabu mikononi mwa kipofu, hakujua thamani yangu, alinidharau. Udongo wa mfinyanzi ardhini, kujua thamani yake, waulize wa finyanzi. Nishapata pacha wangu wa milele, katambua thamani yangu, tunapinda na
Le boss Eric Mandala, Roger Bando, Yoka.
Pacha ni moja ya madini, Mola Baba alificha mbinguni. Umeshushwa chini ili uwe wangu tu. Sauti tamu kama nyoya linachokonoa sikio. Mikono yako inanimaliza homa bila dawa. Ndo maana nakupenda sana. Mais pardon pacha, ujue
nina kupenda bebe, bebe.
Ah pacha, pacha we
nina kupenda bebe, bebe.
Raoul Mashupe di moda fashion,
nani mwenye kipimo cha mapenzi
alete
ile watu wote waone
aje yeye. Ananipaga mimi.
So kipatia kamoke matea momete, ndena sengi batia na mote. Mana yepo bambuna kanzite, yagulinga pesa kangai.
Pacha, pacha wangu we,
mshuma bei raisi,
unaweza unguza nyumba ya mabilion. Chunga na maneno ya wapambe, yanaweza haribu penzi letu. Mtoto wa mamai, si unajua fresh na kupenda sana. Mwana mamai, so cute kinga,
wanana na sangwe,
so cute
wana mamo bominga.
Pado pache usisau,
pardon pacha, ujue
nina kupenda bebe, bebe.
Ah pacha, pacha we
nina kupenda bebe, bebe.
Bill Gates Katunzi Muzamiri,
nani mwenye kipimo cha mapenzi
alete yeye,
ime watu wote waone
aje yeye. Ananipaga mimi.
So kipatia kamote matea momete, nina sengi batia na mote. Mana yepo bambuna kanzite, yagulinga pesa kangai.
Patrick Jomali Chisekedi ya Noela Binene, First Lady Mary B, Paso Papa na Jemima Landry Ellen, Betty Mazego Boss Lady, John Chibango Mon General, Dr. Runi na Zanzibar,
Topic Slicer,
Dream Baby.